wachache kwa kuzururia. Kasubi kulisonya mbe, songa nawe kulisonyo. Kulikevi sasino, soka kwewe rongose.
Oh,